nitangu noyongo namtata namsamseni imbone zivamba vamba yu kweze vube koza kezombini enwebe zevato zobunina nobufazi ukulile bate ngumbolombini Zandila ndivulele ndivile ndiyavuma ndilivila lengcinga mnayo Molugu njani ndivulele zandiluya ndasindi sisidodo sokubona uxolo uyakhesa umntana phambi koba hambe kujika mafupha phambi koba izulu lesise Myekeni, myekeni hambe niyalazi izulu lakhe Myekeni kani mkhulula Mkululeni ngani myekehambe Niliqingqili ngomso lakhe Nitheni alazi izolo lakhe Niliqingqili ngomso lakhe Belili nyembezi Bebhinqa imibhaco kuba zange abe ngumntwana Nibezi mnyama njengomfazi efelwe indoda Ndimbona etingini ndawo njengebhaca likwabomfana Akazinzanga ubalekana nomandlovu Qonkqoza ndile ndivulele ndivile ndiyavuma ndilivila lengcinga mnayo Chaphachapha tyhina umanzi umbhinqo wakhe Dumdum kuthuthuma izulu Uqala qinqa umntana phambi koba mbubo Phambi koba wena uphendulwe Qonkqoza ndile ndivulele ndivile ndiyavuma ndilivila lengcinga mnayo Molugu njani ndivulele zandiluya ndasindi sisidodo sokubona uxolo uyakhesa umntana phambi koba hambe kujika mafupha phambi koba izulu lesise Myekeni, myekeni hambe niyalazi izulu lakhe Myekeni kani mkhulula beni zibekile izimvo zenu mkhululeni ngani myekehambe niliqingqili ngomso lakhe nitheni alazi izolo lakhe niliqingqili ngomso lakhe Myekeni kani myekehambe niyalazi izolo lakhe Myekeni kani mkhulula Bani libegili zimvo zenu Mkhululeni ngani myekehambe Niliqingqili ngomso lakhe Nitheni alazi izolo lakhe Niliqingqili ngomso lakhe Umntana phambi koba hambe kujika mafupha phambi koba izulu lesise Myekeni, myekeni hambe niyalazi izulu lakhe Myekeni kani mkhulula beni zibekile izimvo zenu mkhululeni ngani myekehambe niliqingqili ngomso lakhe nitheni alazi izulu lakhe Niliqingqili ngomso lakhe